Yehova ndiye mbusa wanga sindiza soa kantu yai amandigoneka pamsip oberewira amandisogolera
kumadziya kumwa apwino
amatitimutsa moyo wanga jira za chilungamo chifukwa cha zina lake mbuye wanga
zona nizokoma
ayaya
nichikwangi chosa sintika ziza ndisata masiku
ose
amoyo wanga
sindi choka mbo
nipondiza kala munyumba ya Yehova kwa muyaya Yehova ndiye mbusa wanga sindiza soa kantu
ndiya mapasa ndiya matenga muyamike mumavuto you just trust and obey ukalandila utenga wangozi maiwanga usate mulungu wako aona mutamande ntawizonse osikola ipa kalongo sikala ofasa matenda ya paka usasia kupembera
mungu wana mbozi kujatani mtamande mungu wako iwe
mungu wa
niye mbusa wako usasowe kantu
niye
akukoneka pamsipu obiriwira tamande tamande ndiye mfumu yako
yai musa choke mukachisi musa foke kulindira osalema kumuimbira zipaso zanu zilindilira yendani na muzimu kambani na muzimu sewezani na muzimu pempelani na muzimu I will sing come let us sing is at the door even at the door
Nizaimba Nizaimba
Benendi kalimoyo
Imbira Yehova
Sindi foga yai
Nizaimba
Tamanda tamanda
Zamtamanda
Analenga muzinje wa manzi
Zamtamanda Tamanda Yehova Ndiye mfumu ya
Kakalamu mavuto
Iwe muimbire
Kana ndiwe hoko ndwela
Muimbire
Sikomo mbuye
Maso adani
Mulungu siyanga
Mulungu wanga
Adipasa
mandaliso AdventMusicPlus.com